Street.
FFR Productions.
Dala nikongoza tu ingakuvuleka. Nisenda ninyuka ndisamushitilela. Ndibuye nelizi sandla singaphathanga. Ndaba nalithemba ngenye imindolunga. Kuba uyijongile imizamo yam ndangayekelelwa nguye ndiyophalala njengamanzi. Kungekho mntu onondiphuthuma engajongo. Ndafika kwelasemzini izwe ndabona ujongana neengxaki zabantu inkcitho xesha ezam kwi-stop signs indilindile. Ekugqibeleni ndide ndalifumana ithuba lokuba nam mandishicilele.
I just wanna thank God I'm still alive. Ndiyaphila, ndiyaphila, ndivuka ndenze plani ekuseni. Wangitshela umagogo imali ayilali, so I gotta go and make up. I thank God I woke up today and still feeling alive. I gotta go to the street, yenze plani ukuthi ngilale ndlile ngibe mnandi nam. Cause if I'm yam, tembele kumu sibali.
Kudala ndisehla ndenyuka, kudala ndisehla bendibuka. Now I'm tryna live this life like life, life. I'm tryna live this life life life.
Kudala ndisehla ndenyuka, kudala sehla nyuka samana nemali. Kudala ndisehla ndenyuka, kudala sehla nyuka boku ndale ndisabe. Kudala ndisehla ndenyuka, kudala sehla nyuka samana nemali.
Sizamana nemali bayakhalaza masibona nika lam sisaphila. Amagqwirha amaninzi ebengasithandi ayalila, kodwa namhlanje samile thina siyakomeleza. Ngale ngoma ndithi qina njayam, qina njayam. Bamba ugreki ngesandla siye phambili. Dala ndisehla ndisenyuka 30 years ndisaphila. Abanye bayalila bebesithi ndizabe ndifile.
FFR Productions.